upoko te kaumātoru. Ka haroia e ihu ngā waiwai o ana ākunga. Nā, i mua ake o te hākari o te kapinga, ka mahara a ihu kua taka tōna wā e haere atu ai ia i tēnei ao ki te matua. Aroha ana ia ki ōna o te ao nei, arohai nāna rātou tai anoatia te mutunga. Ā, i te mutunga o te hapa, kua whakamahara ti anoatia ake anō hoki e te rewera, te ngākau o hūra i kariote, tama a haimona, kia tukua ia. Ā, ka mahara a ihu kua oti ngā mea katoa te homai e te matua ki ōna ringa. I haere mai ia i te atua, e hoki atu ana ki te atua. Ka whakatika ia i te hapa, ka whakarere i ōna kākahu, ka mau ki te tauera, ka whetiki i aia. Mei reira, ka ringihia e ia he wai ki te paihana. Ā, ka anga ka haroi i ngā waiwai o ngā ākunga. Ka muru hoki ki te tauera i whetikiria ai ia. Ā, ka tai ia ki a haimona pita, ka mea teira ki aia. E te ariki, e haroi ana koe i oku waiwai. Ka whakahoki a ihu ka mea ki aia. E kore koe e mātau aia nei ki tāku e mea nei. O tīrā e mātau koe a muāke nei. Ka mea pita ki aia. E kore rawa koe e horo i ōku waiwai. Ka whakahukia e ihu ki aia. Ki te kore a hau e horo i a koe. Ka hore au wāhi i roto i a hau. Ka mea a haimona pita ki aia. E te ariki, aua rā ko ōku waiwai anake, engari ko ōku ringa me tōku mātenga. Ka mea ihu ki aia. Ki te mea i te kaukau tētahi, ka hore atu he aha mana, ko te horoi anake i ōna waiwai, e mā katoa ana hoki ia, e mā ana koutou, o ti rā kā hore katoa. I mōhio hoki ia ki te tangata e tukua ai ia, ko ia i mea ai, kā hore koutou katoa i mā. Ā, ka oti ō rātou waiwai te horoi, ka mau ia ki ōna kākahu, ka noho anō, nā, ka mea ki a rātou. E mātau ana i rānei koutou ki tāku i mea nei ki a koutou. E karangati ana e hau e koutou. E te kaiwhakāko, e te ariki. Ā, he tikatā koutou kōrero, kua hau hoki ia. Nā, kua horoi anei o koutou waiwai e a hau, e tō koutou ariki, e tō koutou kaiwhakāko. Me horoi anō hoki e koutou ngā waiwai o tētahi, o tētahi o koutou. Kua hoatū nei hoki e a hau, he tauira mō koutou. Kia rite ai tā koutou mahi ki tāku e mea nei ki a koutou. He pono. He pono tāku e mea nei ki a koutou. Kā hore te pono ngā e nui ake i tōna rangatira. E kore anō te tangata i tonoa e nui atu i tōna kaitono. Ki te mātau koutou ki e nei mea, ka koa ki te meatia e koutou. E hara tāku i te kōrero mō koutou katoa. E mātau anā hau ki āku i whiriwhiri ai. O tīrā kia rite ai te karaipitiri. Ko ia e kaitaro tahi nei māua, kua hiki ake tōna rekereke ki a hau. Nā, ka kōrero tia nei e a hau ki a koutou i te mea kāhore anō i puta noa. Mō te puta rawa mai, kia whakopono ai koutou, kua hau ia. He pono. He pono tāku e mea atu nei ki a koutou. Ki te tango tētahi ki tāku e tono ai, e tango ana ia i a hau. Ā, ki te tango tētahi i a hau, e tango ana ki tōku kai tono mai. Ka poropiti a ihu i te whakamoho i aia. Ā, nō ka kōrerotia e ihu e nei mea, ka pouri tōna wairua. Ka kōrero ia ka mea. He pono. He pono tāku e mea nei ki a koutou. Mā tētahi o koutou a hau e tuku. Nā, ka te tiro ngā ākunga tētahi ki tētahi. Ka pōhehe kōwai rānei tānei kōrero ai. Nā, i te whakawhirina ki ki te umau ihu tētahi o āna ākunga, ko tā ihu hoki i aroha ai. Nā, ka tāwhiri atu a haimona pita ki aia ka mea atu. kōrero te a mai ki a mātou, ko ai tāna e kōrero nei. Nā, ka takoto atu ia ki te uma o ihu, ka mea ki āia. E te areki, ko ai kōia. Ka whakahukia e ihu. Ko te tangata e hoatu ai e ahau te manamana taro ki āia, ina taiwa iho e ahau. A, nō ka taiwa iho e ia te manamana taro, ka hoatu ki a hūra, tama a haimona i kariote. A muri iho i te manamana taro, ka tomo a hātana ki roto ki āia. Nā, ka mea ihu ki āia. Hohoro te mea i taiwe me ai. Ka hore ia tētahi o te hunga i taiwa hapa, i mātau mō te aha tēnei i kōrerotia nei eia ki āia. I mahara ētahi, nō te mea i a hūrā te pūtea, tērā ihu te mea rā ki āia. Hokona ngā mea mā tātou mō te hākari, kia kaua rānei tētahi mea mā ngā rawakore. Nā, ka tangohia eia te maramara taro, haere tonu atu ki waho. He pōa nō hoki. Te ture hou. Nō te rirunga atu ki waho, ka mea ihu. Kātahi te tamā te tangata ka whakakororiatia. Ka whaikororia nō te atu e iaia. Ā ka whakakororia te atu e iaia i roto iaiake. I nā ka hohoro tāna whakakororia iaia. E ngā tamariki. Poto kau nei tāku nohu i a koutou. Tērā koutou e rapu i ahau, ko tāku hoki i mea ai ki ngā hūrai. E kore koutou e āhei te haere ake ki te wāhi e haere ai ahau. Ko tāku kupua nō tēnā ki a koutou. He ture hou tāku ka hoatu nei ki a koutou. Kia aroha koutou tētahi ki tētahi. Kia rite ki tōku aroha ki a koutou. Wai hoki, kia aroha koutou tētahi ki tētahi. Māko nei ka mātau ai te katoa, he ākonga koutou nāku, me ka aroha koutou tētahi ki tētahi. Ka poropitia ihu i te whakakoretanga a pita. Ka mea a haimona pita ki āia. E te areki, e haere ana koe kihia. Ka whakahukia e ihu ki āia. E kore koe iāhei te aru i ahau āene ki te wāhi a haere atu nei ahau. Āmua ia ka aru koe i ahau. Ka mea pita ki āia. E te ariki, he aha ahau te aru ai ia koe āene nei anō. Ka tuku ahau i ahau kia mate he whakaaro nāku ki ākoe. Ka whakahokia e ihu ki āia. E tuku oti koe i a koe ki te mate he whakaaro nāu ki ahau. He pono, he pono tāku e mea nei ki ākoe. E kore e tangi te tī kaukau kia toru rā nō au whakakāhoretanga ki ahau.